madaxweynaha mareykanka barack obama oo booqasho taariikhiya ku maraya jasiiradda cuba ayaa sheegay in halkaasi uu joogo sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka labada dhinac. waxa ugu horeyn ka hadlay qaraxyada ka dhacay magaalada brussels ee dalka belgiumka ee ay ku dhinteen ku dhawaa 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in belgiumku ay garab taagan yihiin.
The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium, and we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and
niyadeena iyo ducadeenuba waxa ay la jirtaa dadka reer Belgium. Waxaan la jirnaa iyaga. Waxaan cambaareynaynaa weeraradan fooshaxun ee ka dhanka ah dadka aan waxba galabsan. Waxaanu sameyn doonaa wax kasta oo aan ku caawinayno isbahaysigeena iyo saaxiibadeena Belgium si cadaaladda loo horkeeno kuwa ka dambeeya weerarka. Tanina waa isxusuusin kale oo ku aadan in dunidu ay tahay inay midoobaan. Waa in aynu wada jirnaa iyadoo aan la ogeyn dhalashadeena, midabkeena ama caqiidadeena, si aan ula dagaalanno argagixisada. Waanu awoodnaa oo aanu samayn doonaa inaanu ka adkaanno qoladan halista ku ah ammaanka iyo nabadda dhammaan dadka adduunka ku nool.
We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world.
madaxweynaha mareykanka ayaa dhanka kale gudagalay khudbaddiisii taariikhiga ahayd, waxaana obama uu sheegay in kala fikir duwanaanshiyaha havana iyo washington ay yihiin kuwa dhab ah oo muhiima, balse waxa uu tilmaamay in labada dhinac ay awoodaan inay hore ugu sii socdaan caadi ka dhigidda xiriirkooda, isagoo tilmaamay in sidoo kale waxyaabo aad u fara badan ay dhinacyadu wadaagaan. obama ayaa ku booriyey madaxda cuba inay ixtiraamaan xuquuqda muwaadinka, islamarkaasina loo ogolaado muwaadinku inuu fikirkiisa si xor ugu dhiibto.
I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government and to protest peacefully.
waxaan aaminsanahay in muwaadiniintu ay maskaxdooda ka hadlaan iyagoo aan baqayn, oo ay abaabulaan cambaareeyaanna dowladdooda isla markaana si nabadeed ay u muujiyaan. ma ahan in nidaamka sharciga lagu daro in la ciqaabo oo la xiro dadka xaqooda ku taagan. waxaan aaminsanahay in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo caqiidadiisa si aan gabasho lahayn oo nabad ah. haa, waan aaminsanahay in codbixiyaashu ay ku doortaan dowladdooda doorasho xor ah oo dimuqraadi ah. ma ahan in qof kasta uu igu taageersan yahay tani. ma ahan in qof kasta uu ku raacsan yahay tani dadyooga Mareykanka. waxaan aaminsanahay in xuquuqul aadanahan ay yihiin caalami.
madaxweynaha mareykanka obama ayaa sheegay in ka qaadidda cunuqabateynta dhaqaale ee cuba ay mareykanka iyo jasiiradda cubaba ay muhiim u ahay, isagoo si gaarana ula dardaarmay dhallinyarada reer cuba.
This is not just a policy of normalizing relations with the Cuban government. The United States of America is normalizing relations with the Cuban people.
And today I want to share with you my vision of what our future can be. siyaasadda mareykanka ee cuba kala dhexaysa ee waa mareykanka ayaa caadi ka dhigaya xiriirka kala dhexeeya dadka reer cuba. maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago waxa mustaqbalkeenu u ekaan karo. waxaan doonayaa dadka reer cuba, gaar ahaan dhallinyarada, inay mustaqbalkooda ku eegaan rajo. ma ahan ballanqaadka beenta ah ee sheegaya inay arrintu ka wanaagsan tahay sida ay tahay, ama si iska indhatirnimo ah in aad u rajayso in dhibaatooyinkaada ay beri dhammaan doonaan. waxaan rajaynayaa mustaqbal aad dhidibada u aastaan, kaas oo aad idinku qaabayn kartaan, oo aadna dooran kartaan, oo aad waddankiina ku dhisan kartaan.
madaxweynaha mareykanka barack obama oo booqashadiisa cuba ay hadda gebagabo tahay ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo mareykanku xil haya ee jasiiradaasi cuba booqdo muddo 9 sano ku dhow, iyadoo xiriirka labada dhinac uu ahaa mid aan wanaagsanayn. obama ayaa sheegay inuu halkaasi u tagay sidii uu aasi lahaa haraadiga dagaalkii qabowbaa ee labada dhinac.